DJShowstead.com.
Ukanifusa vifu na mtima wanga, vikondweleza mtima wanga. Ukanifusa vifu na mtima wanga, vikondweleza mtima wanga. Oh baby, ulipo, ulipo, oh baby. 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 Kufaya kwandi baby, kuwa na iwe. Genta na muma kumino lubuto, efe wawa iwe kuline.
Tikavitenga serious ndiwe ulipa top. Tikavitisikasa umani pasa hope. Unasebula nangena na koma na jo. Kuli iwe ni yonkala inachana fo. Nifuna share usibe ulimu kontolo. Ninjoy olo nilimu kabotolo. Actually nifuna chana sonta. Alikuti uja ex wako ponta. Ma ujaka peka peka waka lipo jakapu. Kuni viki zaku vyalo nikalipo vikapu.
Ukanifusa vifu na mtima wanga, vikondwele sa mtima wanga. Ukanifusa vifu na mtima wanga, vikondwele sa mtima wanga. Oh baby, ulipo, ulipo, oh baby. Oh baby, ulipo, ulipo, oh baby. Oh baby, ulipo, ulipo, oh baby. Oh baby.
DJShowstead.com.